Und ich genug Wagen.
Ja, man. Alongside Kadabla once again.
Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Uzuri wake. Ametega moyo wangu baka nampenda yeye. Mapepe yake ndio kwa vingumu baka mimi nimeachana naye. Ila shepu lake na changanya changanya mistake mwingine. Kisi chulizika kiliki. Yapo singizi sipati. Ila ntapata mwingine, mwingine. Ila ntapata mwingine, mwingine. Mama eh, oh, tuna bembei, tuna luka luka, tuna kanyagia toto dogo kulupuka. Tuna bembei, tuna luka luka, tuna kanyagia toto dogo kulupuka. Kimona naita, seombea kicheka, kifuani tu upale na voli tikisa. Chuchu saa sita, mabosi wana data, akipita mtaani wana moga pesa eh. Hey, meze ya tabia yake. Hey, kila mtoto na babake. Hey, amekana na wazazi wake. Yeah. We master, nenda ila nimekuzoea wewe. Nenda ila nimekuzoea wewe. Nenda ila nimekuzoea wewe. Nenda ila nimekuzoea wewe. Nenda, nenda, nenda. Sasa mefuba analala nja ha, hana pa kulala, anahangaika kila mta eh, siyu yafanyeje. Hana watoto watatu, wane yupo tumboni. Amesha tengwa na watu, na mume wake umoni. Tatizo lake, hakujua hisia zangu kama nampenda ye. Uzuri wake, alijua kamaliza kama mzuri mwenyewe. Kimuona nalia, anataka turudiane. Kimuona nalia, anataka turudiane. Hey, meze ya tabia yake. Hey, kila mtoto na babake. Hey, amekana na wazazi wake. Nenda, ila nimekuzoea wewe. 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 Nenda, nenda, nenda. Toto mwagolo wa toto dalisame. Aonangwa mkwazi swa pingi nyinyi. Amitoto banteme mitoto kona kari. Aswa pingi nango gari nguluka. Ani wadi saidi. Asku pingi meneje paita. Alagiri baba. Atoto vitengo spana. Apizo. Abibake na soto pate. Apiano baba. Apiano baba. Apiano baba. Wapigie. Watoto fumbi. Sabaluza, 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 sabaluza